kelgdba wẽnnaam leb maana tõnd neere tɩ na n leb n sõs ne taaba vɩɩm koɛɛg yeele yaa ne association missionnaire baptiste d'afrique sẽn be burkina faso la tõnd paamd vɩɩm koɛɛg kãnga yaa pasteur nakulma neemi n sõs ne yãmba barka wẽnnaam ne d kelame kotẽ tɩ y zĩnd neere tɩ d sõs ne taaba tɩ kelg d vɩɩm koɛɛga a wata ne neere bɩ wẽnnaam sõng yãmba tɩ goam-kãngã maan yãmb neere a zeezi krist maasem yĩnga dẽ sẽn deng tɩ y d kel sõsgã pʋga y na n pugsame zu-soabã wẽnnaam rũndã yɛɛsa nebã le zĩime n dat n wʋm yãmba b noongã yãmba la b ratame n zãms bũmb yãmb nengẽ wẽnnaam tɩ m koot yãmb ne zeezi yuu tɩ sak tɩ gomda maan ned ne dũnda sak tɩ gomda tek ned vɩɩm sak tɩ gomda wa ne sũ-noogo sak tɩ gomda wa ne barka sak tɩ gomda kẽes ned arzãn-soolem sẽn ka sɛɛb wẽnnaam koot tɩ la woto ne zeezi krist yuure la m pʋʋsd yɩ la bark wʋsgo yãmb sẽn lekre yĩnga amɛn barka wẽnnaam dẽ yeelame tɩ rũndã wẽnnaam leb n ninga mam sõore tɩ na n sõs ne taaba la tõnd dũndã koe zugã yeelame ad a zeezi noongã fome barka wẽnnaam dẽ koe zug-kãngã wẽnnaam kɩtame tɩ tõnd na n sõs ne taaba tɩ datame n gom ne neda sẽn be zu-loɛɛg pʋgẽ n tagsd tɩ wẽnnaam pa leb n tõe n nong yẽnde wẽnnaam pa leb n tõe n dee yẽnde hal ba yẽ sẽn kos sugri yẽs maan bũmb ninga wã yaa wẽng wʋsgo tɩ mam dat tɩ fo bãng rũndã t'a zeezi noongã fome a zeezi noongã fome m yeelame t'a zeezi noongã fome la zeezi ratame n fãa fo d karemda wẽnnaam sebrã pʋga a luk koe noogã pʋga chapitre piila a wɛ sɩngra kɔrengã ne vɛrsɛ yembre d na n karem n tãag vɛrsɛ piiga a yeeta beene wotone a zeezi kẽ zeriko la bãmb sẽn pɩʋg tẽngã kese da kãara ye n da be be t'a yʋʋl boond ne t'a zasẽ a yaa yõor yao dɛgda kãsma yẽra yaa a zeezi n bãng bãmba ne sẽn yaa soaba la yẽ ka tõog ne nebã sẽn yaa wʋsga yĩnga tɩ y bõe n yɛrã koɛɛga la yẽ wilgame n kẽng taoore n dɩ rʋʋ-wom-sɛɛga n na n ges bãmba la bãmb sẽn na n loog be wã yĩnga la a zeezi sẽn n ta zĩ-kãnga bãmb nakame n ges yẽnda n yeela yaa zase sig to-to tɩ bõe mam na n siga fo yɩ dũnda a zase siga to-to n deeg bãmba ne sũ-noogo la nebã sẽn yã yã wã bãmb fãa yẽgmame n yeele bãmb kẽngame tɩ sig rao sẽn yaa yeel wẽnd soab yiri la a zaase yalsa zu-soaba taoor n yeel bãmb yaa gese zu-soaba mam na n yãkam pʋgengã pʋ-sʋka n kõ noong rãmba la m sã n da reeg ned bũmb nem-pãnga mam na n lebsa yẽnda noongrã naase a zeezi yeela yẽnda dũnda bala fãagr waa yi-kãnga nin-kãnga me sẽn yaa abraham yagengã yĩnga tɩ bõe ninsaal biiga waame n na n bao la b fãa bũmb ninsi sẽn menme amina aleluya barka wẽnnaam yile miti mwenam data mengom nineda shintarada tin pali mtuin pam fare shintarada tin yambe ga musu shintarada tin ningole patatimi kelo rakwa na kibara wenam gomda yile tondo tajashe ya yur yor der kasma dil jaman ninga ajukris wambe dunia juga yele meti yur yor der ba nem ni sal ba sin kisa ba manda ne ba puto o wenda ne ba ma ne ba panga haleluya yalin kite tini sal ba fa la git ro kanga taya ni wing ming 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 haleluya kelri nele wenam data yam sura tikr bala amen yam san tik yam balanse wenam kota yam suri yalin kitlo kanga wenam gomde yel ton da kinga men to ndo msera handatin gesa jiji haleluya handatin yanda jiji bara wuma jiji kibale awuma far ninga jiji shan kot neba awuma far kwera la rata me e yandi ninkanga shaba alin kite ta juju shumbang bonkanga la juju shumbang rokanga shura bam yela la mea washigi timam nandi fo yila runda barka wenda la gesh bomban ninga sina ma zakanga pua wenda mgonda yela tondo ta juju shuntaro wa yila rowa pama shinoro aleluya ro pa mayami yak songo yo yaka yamu nante ka vima la yela me tanandika ponga pusuka song nong lamba la sandali ni de boom ni panga ra ukanga epsimbonta jasewa yaka yami yetanan lip salame na ula yibu balka mwena balka mwena balka mwena kele rilunda wena mgomda ni form Fosunda man tika jimsa. Wena mdata fo ya miyakra bala. Wena mdata fo sunra bala. Wena mdata me. Tifo tek fo yama. Nyak yama nan di bamba. Nyak yama nan sing ti man nele. Ayo kayele. Fosanda ya nilsen viyo ba poa. Wala fo ya kosu meng saba. Wala fosu ya nil ninga. Kele rita jiji krisi ye ta fo mdunda. Ad mam nunga fo me. La mam data fo me, te huwa yi mam solo man neda. Aleluya. Aju krisi ye la neba ya. Runda la, far ki sa kanga poa. Aleluya. Nin kanga me ya Abraham yanga. Aleluya. Fo me ya Abraham yanga. Fo sumbe zik ninga wakat kanga. Fo ya para wala rawa. Fo ya Abraham yanga. Mwenam data fo Ti fo mi pam fari. Mwenam data fom. Ti fo mi kebam sol ma pua. Mwenam data fom. Ti fo mi arjan big. Yalin kiti gom kanga wat fo ning ndunda. Ti fo twin tek yam. Ti fo twin tek yam. Ti fo twin dira jeji. La ti fo twin pam fari. Gom da nemba biga. Gom da nemba biga. Tek yam dunda bala. Ti wenam nunga fome. Wenam pa tungo nebye, wenam pa welga nebye, wenam pa baka nebye, ayo, wenam nonga neba fa. Lam nonga fome yida, yalin kiti gom kanga wat fonenge, run kanga dara. La fo san kira wenam gomda, le wenam gomda san shisha fo suri. Te fo latin dik fo vima, an kwen jeju, an bas fo vim ninga sun loa, fo nan tuma man pus kwera yemle. Tempozo inyinga, tediola, nwayalse. Fona yelame, jiswa ba jeju, jiswa ba jeju, mambanga lunda, tinyam nonga mame. Halaba mamsinda yelu wina saba. La mwata itali, nem yelu wina faa. Nkoti nyam dunda, tishikim jiba, la ibasa mtale, la ile mam, temi arjan biga shin shin ne runda mambahda mil wina mambahda chita Mambada Tinkuga, Mambada Rupsa, Mambada Boomning Fa, Sindanatin Talamam King Bugutenga, Lamam Dida Yamdunda, Wamzusablam Fada, Amina, Amina, Barka Wenam, Yamzum Puspuskang and Sewa, Wenam Gomda Yelam Tinirsan Yara Nori, Eta Jukisha Jusoba, Aliba Masul Pua. When I'm caught a lamp for the liver when I'm big, lay am liver when I'm big, lay am yell winner, lure me. When I'm that umbala, they am yak yam, lay the liver man yell winner. Then, yam fa, say in killer tondo, ton put a yam barkusro, yam syndic waiting as in killer tonda, ton quota me. Then when I'm kitty, the yam di killer yolo, la when I'm ning yam barka, la when I'm song yam di king tauri. As Jesus Christ, Mass Minga, Amina, Amina, Amina.